Batake fade e barahuta en. Barahuta en simore go. Alla haldino e tanirabe men be labi kewdi e fannuji kewdi ko adi hande. Haldir e mumen annababe be. Kono joni e dido nyaldi cakkitidi o haldiri e men ko biddo mo wadi dono hunde fof mo tagiri hunde fof o. Ko e makko jeten jarbende darja Allah. Ko kanko jogi sifa Allah tambori hunde fof sembe kongol makko. Cagal nde o timmini labbilgol bakkatuji o jodi ko dow asaman nyama jommango o burdi malaikaaji di kono inde makko burdi inde majjini holi e malaikaaji he mo Allah meedi wiide
ko abiyam mi danyema hande
walla kadi
min mi laatoto baba makko kanko o laato biyam
tende Allah nelata afo o e aduna nde ko niwi
yo malaikaaji am fof tu janmo
ko dum do Allah haali e malaikaaji di
o wadi malaikaaji makko kineeli o wadi sarwobe makko lew lewu jeyngol
kono ko ni Allah wi biddo
ya Allah laamu ma wodat e kala saha ha abada ko peewal laamortoda jidda ko peewal ganda ko onyaare ko dum wadi Allah jome subima rokuma sumbende burnde de wondibe ma
o wi kadi
ko an jomirada o tagi lesiti gila e fuddode golliri asman juude ma ko kanji nattata kono an a nattata ko kanji kiddata no chomchon nyobiraji no jallaba lomtinaji no chomchon kono an a waylotako te gurnda ma ala happu
holi e malaikaaji hemo Allah meedi wiide
jodo nyamo am haami watta anbe ma pawirgal njaburdi ma
mate wona malaikaaji di fo ko ruhuuji gollantodi Allah nelaadi ngam sarwude fodbe hebde dandore be barahuta en simore didi ko dum wadi eden poti beydaade wattude hakkillaaji men no feewi e ko nanden ko mbele eden baasa haytude ngati kabaaru mo malaikaaji di ngaddi o ine gongdi wofbe mo cali doftaade mo be fof Allah fawi e mumen kugal gal kandigal nden non enenne holono mbawirten dadde kugal so tawi en palkisima dandore fonde ni mawnude nden dandore de jomirado adino habrude hedinobe be tabitani ende kadi Allah tabitiniri sedam faagu mabbe mandeji e kawisaji kala ciron wondude dokke ruhu cenido de o fecciri sago makko de e nder dum wana malaikaaji di Allah jimni aduna garo mo kalateno ngati wondo bindi di cetti mbi
holi fof ko neddo woni saka ada siftoro dum holi ko bi adama woni saka ada reena dum ko saha dabbo kednu damo lest malaikaaji a fili mo leful darja e tiddungal a sakki fof les njabordi makko
so wiyama o sakki hunde fof les njabordi makko dum firti ko jimnimo e hunde fof hay hunde heddaki denne dey en jiyani taw ha hande hunde fof ina woni jimaandi makko kono kam eden jiye yesu mu Allah ngakkino malaikaaji saha dabbo ene fila lefol darja e teddungal sababunde kaadeeki mayde mumki hono non e dow mojere Allah o yarani yimbe fof mette mayde e der dum ina haani tagdo fof mo fof wodani anni yinodo nanude bibbe hewbe e darje mum o timmina pittudo lawol dandore o timminira dum njaram mette ngati cenno o e sennabe be fof ngiwi koy goto ko dum sabi o hersani noddide be bandirabe nde o halata dum do nde
mami habru indema e der bandam en mi manate e hakkunde dental he
o wi kadi
mami faw e ma holare am
o wi kadi
bodoni min e bibbe be Allah rokkimi be
hono non tawde bibbe be ko tewe jijam kanko ne o rindi e mabbe din baadi ngam folde jommaide o hono ibilisa o folira dum maide makko e ngam tongide dendangal be kulol maide tonguno e macungagu ka dingurna mumen be ngati ina laabi wona malaikaaji o ari wallude ko iwdi ibrahima ko dum addani mo nandinede e bandiko en be e kala fannu mbele o mo laato horeejo yettinobe sadak jurum deero aadi yanke cerwowo Allah mbele bakkatuji yimbe ina jafe ngati tawde kanko e hore makko o yari mette nde o jaribande o mo waawi faabaade jaribaabe barahuta en simore tati ko dum wadi onon bandiraabe seniibe jeyaabe ewnaango dow asaman be mbattore yesu nelaado o horeejo yettinobe sadak laawol gol kirlisden o holli cubiido mo o aadiyan kagal no musa holliri galle Allah o fof aadiyan kagal ni e der dum kanko yesu o haantinaama e teddungal burngal gal musa gal no mahowo galle burdi maadi mum teddungal ni ngati galle fof won maado dum kono woni maado hunde fof ko Allah Musa holliri aadiyan kagal e galle Allah he fof kono charwo woni ngam settaade ko jogori habro yede Almasihu o non holliri aadiyan kagal kono biddo ardorto galle bamum ni ko enen goni galle makko so tawi kay en kebindima e holare men wondude demaw ngu parnorto den ngu ko dum wadi no ruhu cennido o wirini
hande so on nani sawto makko wotatiide e koy no nyangu salare nguni nyande jewtindare der jereende do taniraabe mon jara biimi ngam jewtindade mi hayso be jii gollam fodde duubi chapande nay ka dum wadi kutimi on yonto biimi ko be majjube ta be jabaani laabam ko dum wadi mi wondino der fitnam be natata e der fofteram
nden non bandiraabe ndeno de woto hay goto e mon jogo bernde bonde nde ala holare ha adana dum rumtade Allah gurdo mbaajo dirte e koye mon nyande fof do e eden lutti wawde wiide hande mbele bakkat ina wasa homtude on tinna koye mon ngati eden jogi gedal e Almasihu so tawi kay en nangtima ha jofi e holare ne jogi den gila adande ko ni bindi dimbi
hande so on nani sawto makko wata tiide koyena nyalngu salare nguni
holi nanbe sawta makko dutti cali dum mate wona ko dendangal yaltunobe misira e gardogol Musa be holi be Allah huti fodde duubi chapande nayi mate wona ko bakko dinnobe njani mayi e der jereende be holi be wonno natata e foftere makko mate wona ko salibe doftade mo be hono non en jiibe mbawano nade e foftere makko sababu de wasde be jogade holare Barahuta en simore nay nden non do e fodore nade e foftere makko ine wodi kulen woto hay goto e mon miijade ko njimande ngati enenne en kabrama kabaru mojo no taniraabe men beeni kono kambe hala kabe kedino ka ala ko nafibe ngati be kebirani ka holare enen gonginbe be non ko enen natata e nde do foftere nde o halata
mi wondino e nder fitinam be natata e nder fofteram
ndenne dey Allah timmini golle mum gila tagi aduna ngati wondo dum do ko faati e nyalawmo jeedidabo o winda
Allah foftimo e golle de wadanno fof nyane nyalawmo jeedidabo o
do kadi o wi ko
be natata e nder fofteram
hono non tawde won fodbe nadde e mayre te tawde adinobe hebde on kabaru mojo be natane e mayre sababu de basal mumen holare Allah taji nyalawmo goddo manam hande saha juddo ciagal mum o rewni e hunuko Dawuda dido konguli kalaadi dow
hande so on nani sawto makko wata tiide e koy
e der dum sinno Yosue rokkinobe foftere Allah tajataano nyalawmo goddo ciagal dum nden non leñol Allah gol ina heddori nyalawmo foftere goto ngati kala naado e foftere Alla kanyum ne foftorto e golle mum kono Alla foftori e golle mum ni nden non ciringinano den naade e den foftere bele hay goto ina wasa yanirde no taniraabe men wasbe doftare be ni ngadi kongol Alla gol ina wuri te ina heewi sembe ko kangol buri silama bangeji didi welde angol nyibo ha hakkunde fittandu e ruuhu ha hakkunde gulde ji e mbuha ko kangol nyaawata miijoji e niyaaji berde ala fo tagore suudinde Alla fof nana fangini ha leeri e yeso makko kanko mo jogorden daraade e yeso mum o tawde jogi den ko hooreje yettinobe sadak teddudo ciekdo asamanuji manam yesu bi Alla o nden non nantoden e holaare men de girlisiden de ngati hooreje yettinobe sadak mo jogi den o wona mo wawa yurmade en e lefre men o jaribama e kala fannuno men ni kono o bakkudinani nden non badorden jappere jom mojjere nde ciusal bele den danya yurmende keben mojjere kala ne gonden de sokla bara huuta en simore joyi kala hooreje yettinobe sadak suba ko yimbe te subira ko sarude Alla ngam ben yimbe bele ina yettina sadakeji nyamri e kirsadi ngam mumtude bakkatuji jomum ina wawi yurmade humam binnebe be e majjube be ngati kanyume hore mum ko lefdo ko nden lefde sabi jomum ina yettina sadak ngam bakkatuji mum kanyume hore mum e ngam bakkatuji yimbe be wana neddo wadanta hore mu teddungal wonde horeje yettinobe sadak ko Alla wadata hen neddo non noddirno Haruna ni Almasihu one wana kanyum rokki hore mum teddungal wonde horeje yettinobe sadak rokki mo gal teddungal ko biido mo ni o
kaabiyam mitani mahande
won bangi goddo kadi do o wi
e fonnu Malkisedeke ha abada ko a jettino wa sadaka
e ngurdam makko e aduna o nyagorima bojji e gondi te o torima Alla bawnodo dandudemo e mayde o te Alla hedima mo sababunde nundal makko hay sinno tawi ko biddo metta makko gekkinimo doftare cagal nde o timmina o wontani doftibe mo be fo sababu dandore ha abada te Alla wadimo horejo yettinobe sadak e fannu Melkisedeke e on fannu amin jogi ko heewi ko amin kalana on kono firande on dum ina sadi sabu on gonti lelbe famde on potino wonde janginobe kono ha joni odon cokli janginede fannuji konguli Alla leslesidi on potino wattude nyamde nyamri tindi kono ha joni njaraton koy muynam muynowo non ko basnumo wawa serdude ko boni e ko moji kono nyamri tindi ndi jeydum ko timmube eltube hakkillaaji men ngowni dumen serdude ko boni e ko moji be bara huuta en simore jeegom tawde ko non ndiwten haala leslesa patuka e Almasihu ka podanen timmede tawen puddisaaki hore yolnde ko wayno waccade hore mum e gede mayde gonglinde Alla ko wayno waju baptisgol pawgol juude ummital maybe wala nyaawore ha bada ko nonne kay mbadaten so Alla jabi selbe lawol Alla be non hay goto wawa waccade dumen gongol ngati be ji annore Alla be meedi dokke Alla be kebi gedal ruhu cennude be meedi e mojjere hala Alla nde e bawde jamanu garowo dum fo e waade non hadani be yande hay goto wa waccade be gongol ngati kambene be pengi bi Alla o gedal mabbe be koyni dum e hakkunde rendo e der dum so leydi dum didde toboji pawndirdi jibini ngurnaani nafori remanaabe be ndin leydi ko barkinaani kono so tawi ndi jibini ko pudi nyaadi e nyakabere ndi ala nafore te joni ndi hude ndi wattinto ko duppede kono non bandiraabe horsube hay sinno min kaldi ni amin laaba gondon koy lawol mojjol he hono lawol dandore ngol ngati Alla wona onyido saga yijita golle mon wala yidde ne jogari don dum nde kollirton golle mbadan ton senibe be nde jokkudon kadi e wadande dumen ha joni kono min muya ko goto e mon fof fandina softende mum ha nyare kebdon timmende de damini don de min jida gonon baddiji min jidi ko nyembon gongdinbe munbe be ngati ko ben kebata podoje Alla de Alla fodante Ibrahima de waddi hen wondore kono de wonno ala burdo mo mo o wawata wondirde o wondi koy inde makko kanko e hore makko o wi
mi wondi mami wat e ma parke mami yinnu iwdi ma
ko dum wadi de ibrahima fadiri munyal hebi ko fodanano ko yimbe gondirta koko buri dumen wondere nde tabitina hala mumen momta kala yedditare e der dum alla wondiri ko gam beydade tabitinande ronobe fodore mum be anne mum waylotako hono non wodi gede didi de pirtotako de alla rututako e mumen tiagal hono fodore nde e wondore nde enen suudi be alla be dum ene sembina berde men bele den nangto e damaawu ngu dokka den ngu koy ngun damaawu barden berde men bele den nyiba kisen ko ngun damaawu natata ha e nokku alla cennido o tiagal rido suudu sennido o ko yesu adi en naade e mayru te o natani ko enen sabu o wonti horeje yettinobe sadak ha abada e fannu melkisedek barahuta en simore jeedidi on melkisedeke ko lamdo salem wonno te kadi ko jettinowo sadak alla burdo towde o meedi wadde saha ibrahima ina arta hare taw ina foli lambe kanko melkisedeke o jabboyi dum o duwani dum ko kanko ibrahima rokki asakal ko danno e hare fof ko adi fof inde melkisedeke nde firti ko lamdo pewdo tiagal dum ko lamdo salem manam lamdo dejjo o ala yumma o ala baba o ala asko ala do balde makko puddi ala do njofi o way kono bi alla oni ko jittino sadaka ha bada ƴewé no way mawnude hay tani men ibrahima rokkimo asakal ko dagno e hare fof besngu lewi ndonowu jettingol sadaka ngu sari o yamiri dum hebde asakal israila en fof hay sinno tawi ben ko bandibe en iwbe e duhol ibrahima no mabbe ni kono kanko melkisedeke mo jeyaka e asko mabbe o hebi e ibrahima asakal te o duwanimo dum kanyum kebnodo podoje alla o sikke ala ko duwanido heedi duwanado dow heboobe asakal be non ko mayobe kono melkisedeke ko guurowo e wonande bindidi nden non eden bayi wiide nde ibrahima totti asakal nde leewi mo iwdi mum tottete asakal one totti ngati o wonno koy duhol taniku ibrahima nde melkisedeke jabbi dum nde sinno tawino jettinkol sadak lewinkobe gol adino timmede ngati sarimo yimbe jippinana o koy maggol tugni belema jettinowo sadak goddo feñ e fannu melkisedeke taw wona e fannu haruna o ngati so jettinkol sadak waylima tan sariene wayloto e der dum kaletedo do o jiya koy suudu wondu ndu hay gote mum meeda lombude jungu mum e golle sakkorde nde ngati ine laabi joomi men o iwi koy yuda te ko faate yettinobe sadak ala fo ko Musa haali e ndun suudu beydi lernude huunde nde fof ko dum do jettino sadak baado no melkisedeke ni feñi on jettino sadak toddiraka sardiji asko o toddirako sembe ngurnam dam firtotako ngati o settanama dum do
e fannu melkisedeke ha abada ko a jettinowo sadak
nden non e hen bangi yamirore adina nde momtama sababunde lefre mum e basal mum nafore ngati sari o ala fof ko timmini e bangi goddo o damaawu burngu fayodinde badinowu en alla joli fawti hen kadi dum wasani wondude wondore be non nde gontata yettinobe sadak nde gondanaka kono yesu kanyum wontiri jettinowo sadak koy dow wondore biido dum ni o
joomiraado o wondi dum do te nyamtata ha abada ko a jettinowo sadak
ko dum e hore mum wadi yesu taylari aadi burdo fayudinde o fawti hen kadi yettinobe sadak be ene kewno sabu ko mayde hadadnobe boyde kono kanko yesu nde tawno o wodat ha bada jettingol makko sadak ronetaki ko dum kadi rokkimo baawde dandude ha abada badortobe alla inde makko be nde tawno ko gurdo nyane fof ngam toranade dumen ko horeje yettinobe sadak baado non cokluden ko cenido o wadata ko boni o ala tundi o nandani e bakkitinobe te o bamtama ha dow asamanuji o soklaani sakkaade ñande fof no hooreeɓe yettinooɓe sadaka woɗɓe ɓee ni, o soklaani adaade sakkanaade bakkatuuji makko, o fawa heen sakkanaade bakkatuuji yimɓe ɓee tawde o bakkudinaani. Ɗum o waɗii ɗum laawol gootol haa bata nde o sakkii hoore makko nde. Sari o fiilata lefol hooreejo yettinooɓe sadaka ngol ko yimɓe. Neɗɗo noon timmani. Kono woondoore Allah jippiinde caggal sari o nde fiili hooreejo yettinooɓe sadaka ko ɓiɗɗo timminaaɗo haa abada o. Barahuuta en simoore jeetati. Ko ɗo woni toɓɓere ɓurnde faayodinde e yewtere men nde. Njogiɗen ko hooreejo yettinooɓe sadaka baaɗo noon, oon jooɗiiɗo ñaamo jappeere jom manngu wonde dow asaman, ko kanko sarwata nokku cenniiɗo o e tillisa gongere goonga mo neɗɗo darnaani mo joomiraaɗo o darni o. E nder ɗum kala hooreejo yettinooɓe sadaka fiiliraa ko ngam yettinde sadakeeji ñamiri walla kirsaaɗi. Ɗum firti ko kanko ne omo foti jogaade ko yettiniri sadaka. Sinno o wonnoo koye aduna o wonataano hay jettinoowo sadaka, tawde ina woodi woɗɓe waɗooɓe ɗum e yamiroore sari o. Golle ɓeen yettinooɓe sadaka ko annama te ko mbeelu geɗe gonɗe dow ɗee, hono nii no Muusa rentiniraa nde darnata tilisa Allah o nde.
Ƴeew no moƴƴi waɗir fof no kollir maami dow haayre too ne.
Jooni noon Almasiihu o fawiima golle ɓurɗe mawnude, tolno aadi ɓurɗo faayudinde, mo timmini hakkunde Allah e yimɓe, tuugniiɗo e potooje ɓurɗe faayudinde o. E nder ɗum sinno aadi gadana o felnanooki ɗimmo yiiletenooka, ko ngam felde Israa'iileen ni Allah haaliri ɗum ɗo.
Joomiraaɗo o wii, ñalɗi nana ngara to mbaddatmi e suudu Israa'iila e suudu Yuda aadi keso, jiidataa e aadi mo mbaddunoomi e taaniraaɓe maɓɓe. Nde ɗowmi ɗumen ngam yaltinde ɗumen leydi Misira, tawde kamɓe e koye maɓɓe ɓe pirtii aadi am. Miinne mi runtiima ɓe. Ko noon joomiraaɗo o wii. O wii kadi ko ooɗo aadi mbaddatmi e suudu Israa'iila caggal ɗiin ñalɗi, maami loow sariyaaji am e hakkillaaji maɓɓe, maami winnduɗi e ɓerɗe maɓɓe, maami won Allah maɓɓe ɓe ngona yimɓe am. Hay gooto wontaa jannginde koddiiɗo mum walla bandum wee ɗum yo anndu joomiraaɗo, sabu yimɓe fof maa nganndu am. Gilaa e ɓurɗo tokosidde e maɓɓe haa e ɓurɗo mawnude, ngati maami yaafo oñaare maɓɓe, te mi wontaa siftor pakkatuuji maɓɓe.
E dow ko inniri oon aadi keso ko o naywi ni gadana o, te ko naywi ƴeeŋi woni koye majjude. Barahuuta en simoore jeenayi. Aadi gadana oone ina woodnoo jamirooje paatuɗe dewal Allah gondude e nokku mum ceeniiɗo gonɗo e aduna o. Oon nokku ko tillisa mo cuuɗi ɗiɗi. Adandu ndu wiyetee ko suudu senniindu, ko ɗoon lampaka e taabal ngal e mburu cakkaaɗo o pawinoo. Wondu caggal riɗo ɗimmo ndu wiyetee ko senniindu ceeniiɗi, ko ɗoon sakkorde cuuraawi kaŋŋe ndee e wakande aadi hoobiraade kaŋŋe ndee ngonnoo. Wakande ndee ina waɗnoo loongel kaŋŋe banngel manna, sawru Haaruna wiltunoonu ndu e alluuji aadi ɗee. Seru beñaaji darjuɗi ɗi ina njiimi e wakande aadi hee. Bibje majji ina kuuri yaaforde bakkatuuji ndee. En mbaawaa jooni luggiɗinaade heen. Nde fof lelorii noon, yettinooɓe sadaka ɓee ina naata ñande fof e suudu adandu hee ngam timminde fodde mumen faade Allah. Kono ɗimmuru ndu ko hooreejo yettinooɓe sadaka o tan naatata heen hitaande fof laawol gootol, te o naatataa tawa o naworaani ƴiƴam ngam sakkanaade hoore makko e sakkanaade goofi ɗi leñol ngol waɗi tawitinaani. ruhu cenniɗo o holliranno ɗon ko senindu cenniɗi ndu udditako tawa so wonande adandu ndu natti. Ɗum ko annama oɗo jamanu ɗo sadakeji ñamri walla kirsari ɗi mbawa deñude hakkille baɗowo ɗumen o. Ɗum ko jamiroje toɗɗiɗe ñamdu yardu e kala lorgal labbinowal ɓandu. Ɗum fo ko jamiroje tan ha ñande kesɗisingol. Hankadi noon Almasihu o ardino hoorejo yettinoɓe sadak ngam martabaji garoji ɗi. O naati e tillisa ɓurɗo mawnude ɓurɗo timmude mo jingo neɗɗo darnani, manam mo jeyaka e ndeɗo tagore. O naati e senidu ceniɗi he lawol gotol ha bada, te wona ƴiƴam damdi e gayon o natiri toon. O natiri toon ko ƴiƴam makko, ko noon o sottiri en ha abada. Ngati ullude e tunuɓe ƴiƴam damdi e gay wondude e ndondi ñale wawi sennudeɓe ha labbina ɓalli mabɓe, ala ko haali ƴiƴam Almasihu ɗam. Ngati o sakkori hoore makko Allah ko ruhu ha bada o tawi o ala ella. Ma ƴiƴam makko lawƴu ɓerɗe men e gueɗe mayɗe ɗe beele eɗen caraw Allah gurɗo o. Ko ɗum addanimo timminde aadi keso hakkunde yimɓe e Allah, beele noddaɓe ɓe ina keɓa ndunu ndumingu ngu podana ngu tawde won mayɗo gam sottude wofɓe aadi gadana oɓe. Ngati kayit miras nafata tan ko nde mayde binduɗo ɗum o settina. Kayit miras rewetake so tawi binduɗo ɗum o ina wuuri, ko ma jomum maya tan nde jogo nafoore. Ko ɗum waɗi hay aadi gadana o fiɓaka so wona nde ƴiƴam rufa. Ko ɗum saabi caggal nde Moussa habri dendangal yimɓeɓe jamiroje sariya ɗe foof ƴettu ƴiƴam gayon e damɗi e ndiyam e leeɓi mbaalu goobaari goro wondude yamre hisoppi kañum e hoore mum wicci deftere sariya nde e yimɓeɓe foof wi.
Ɗum ko ƴiƴam aadi mo Allah yamiri gam mon o.
Ko noon kadi o wicciri ƴiƴam e tillisa Allah he kañum e kaake dewirteɗe Allah ɗe foof, e wonande sariya o ina wayno ko ƴiƴam labbinta hunde foof, te so ƴiƴam rufani yaafu e woodani. Ko noon annamaji gueɗe asaman ɗi ponno labbinirede. Gueɗe asaman ɗe e koye mumen noon cohli ko sadak bappitiɗo ɗon. Ngati Almasihu o natani e nokku ceniɗo mo neɗɗo ñiɓi ñambi gongere gonga o, naati koye asaman he e hoore mum gam daranade en joni e yeeso Allah. O natiraɗi toon sakkade hoore makko laabi kewɗi no hooreji yettinoɓe sadak natirta hitande foof e nder senidu ceniɗi he naworo ƴiƴam jananam ni. Sinno wonano ɗum o yaratno mette laabi kewɗi tuggude fuɗɗode aduna faade joni. Kono joni e cakkirte aduna o feeñi lawol gotol gam montirde bakkatuji sakkade hoore makko. Yimɓe potana ko mayde lawol gotol caggal ɗum ñaawe. Kono noon Almasihu o ne sakkima hoore mum lawol gotol gam fawade bakkatuji yimɓe hewɓe, mawo feeñ kadi lawol ɗimmol tawa wona gam fawade bakkatuji, kono ko gam dandude tijjinoɓe mo ɓe. Barahuta en simore sappo. Sariya o wona martabaji garoji ɗi e koye mumen ko annama majji tan. Ko ɗum waɗi o wawa muk addande timmede ɓadortoɓe Allah sadakeji nanduɗi jokkodirteɗi hitande foof ɓe. So wonano ɗum tanno ko sadak woppama saabu rewiroɓe noon Allah ɓe labbinteno gotol tan natta wattude hakkillaji mumen e bakkatuji mumen. Kono ɗin sadakeji nafata ko siftinde yimɓe bakkatuji mumen hitande foof. Ngati ƴiƴam gay e damɗi wawa momtude bakkatuji. Ko ɗum waɗi nde Almasihu o natata aduna nde wi,
wona sadak kirsaɗo wona sadak ñamiri jiɗɗa ko ɓandu maɗanɗami, wona sadak cumaɗo wona sadak bakkatuji welma. E nder ɗum mbimi, mboɗoni mi ari wadde sagoma an Allah fodde ko deftere sariya nde haali e am ko.
Almasihu o adi wiide ko,
a yiɗa te welanima wona sadak kirsaɗo wona mo ñamiri wona sadak cumaɗo wona mo bakkatuji.
Ɗum e waade noon ɗin sadakeji nana mbaɗe e yamirore sariya o. Caggal ɗum o wi,
mboɗoni mi ari wadde sagoma.
Nden noon o ƴeegni sadak gadana o o jolni ɗimmo koye dow ngon sago cennaɗen cennireɗen ɓandu Yeesu Almasihu sakkandu gotol ha bada ndu. kala jettinowo sadak ko daranido golle mum nyande fof ina yettina saha fof sadakeji nandudi di mbaa momtude bakkatuji. Kono kanko caggal nde o yettini sadak goto ngam momtude bakkatuji o jodi nyamo Allah ha bada o ma fada hankari ha anbe makko batte pawirgal njabordi makko ngati o timminiri senabe be ha bada sadak goto ko dum kadi woni ko ruhu cennido setanto en ngati ko ni o wi
jomiraado o wi ko odo aadi baddanme mabbe taggal di nyaldi mami law sariyaaji am en berde mabbe mi windadi e hakkilaji mabbe
o jokki kadi o wi
mi wonta siftor bakatuji mabbe e bonandeji mabbe
kono do bakatuji njafa sadak bakatuji jaraari don den non bandiraabe jiyam yesu rokki en ciusal nade senindu cenidi he o udditani en laawol kesol gurgol ngolo rewni erido mo seeki o manam bandu makko ndu tawde jogiden ko jettino sadak mawdo gardido galle Allah o den non badorden Allah berde de gala nafi gaagu holare timmunde berde labbinade e kala ko ene dillina hakkille e balli lotiraadi ndiyam labdam nangtoden e dama umen gu cettotoden gu tawa en cikkitaaki ngati potande eno ko aadi yanke battondiren hakkillaaji mbele den ngurta ko emen e yidde e wadde golle moje woto goppen dental men gal no woni hen ngori ni kono beydoden waajondirde tawde odon jiya nyalgungu ina bado ngati so en teyi en bakkudini caggal ne ganduden gonga o sadak bakkatuji heddaki don hankadi heddoto tan ko fadirde signede nyaawore e jeyngol ciasngol jogongol modde lundibe ngol so neddo diwi sariya Musa o e sedam faagu yimbe dido walla tato yurmetake warete ala ko hali non jabbudo bi Allah o tununi jijam aadi cennudam dumdam rutti yenni ruhu gaddo mojere o ngati eden gandi biido ni o
ko min yoftoto te ko min yobata
o wi kadi
ko jomirado nyaawata yimbe mum
kala naado juude Allah gurdo o borama ciftere nyaldi mon gadani di caggal nde hakkillaaji mon lerna on cipirama sipiro mawgo musgo on koynama e hakkunde yimbe on leptama te on cunima e mette wodbe e nder dum on jurmima sokabe te on jabiri weltare jawdi mon horkite e juude mon nde tawno odon gandi odon jogi jawdi burndi fayo dinde nduma tondi nde non woto ciere e holare sabu nde yumtata koy jenaari mawdi e nder dum odon poti munde bello don bada sago Allah kebon ko podana don ko sabu ina winda
do e yesa seeda poddo arde o arab o lelata pewdam wurdat holare kono so rutti ma caggal bernde am nattat bubde e mum
enen non en jeyaka e rutotobe caggal bomotobe be jeyden koy gongdinbe ngam dandude pittali mumen be barahuta en simore sappo e go jogade holare ko gongdinte ko damina ko ma yetto ko yitari yeta ko ine wodi ko sababu ne holare Allah setaniri tanirabe men mojere ko holare famni en aduna tagira ko kongol Allah ko yete ko tagira ko ko yetake ko ko holare addani abel tottude Allah sadak burdo mo kayin o ko kayre Allah nangirimo pewdo nde jabanimo sadakeji makko ko kayre kadi wadi hay sinno o mayi o ma hala ha joni ko holare addani henok safede ha wasi humpitade mayde hay goto yiyanimo sabu ko Allah safimo ngati hade makko safede o settanama o mo weli Allah kono hay goto wawa welde Allah so wana jogi holare sabu kala jiddo badade Allah ine foti gongdinde omo wodi te mawo yen yilotobe mo be ko holare addani Nuhu jabde dentinoje Allah patude ko jogori kewde ko suwano taw yiyede ko ko holare o doftori Allah o sehilana ka o dandiri hore makko kanko e galle makko ko non o libiri yimbe aduna be Allah nangrimo pewdo e yeso mum holare makko ko holare addani Ibrahima notade noddango Allah nde yabani leydi ndi fonno rondindi te o yehi tawi o anda to fay ko holare addanimo sinchude faade leydi podani ndi o hode tillisaaji no tumaranke ni no isaaga e yaaguba be worendi fodore be ni ngati o daminino ko saare nyimde nde alle diidi mahinde ko holare kadi addani ibrahima danje iwdi hay sinno kanyum e saratu fof nay wino sabu amo gongdini potandomo o ko aadi yanke ko dum wadi gorko goto gartudo e kombol maide dañi besngu kewirnguno koode weyo ngu limota ko no channel dande geej kambe fobe maayi ko e der holare be kebaani ko Allah fodannobe ko kono be coynima dum kadi be beltima hen kadi be jabi ko be hobbe ko be tumarankobe aduna haalobe dum be kolliri haaleri dabbata ko gendindi jeeni ko e mumen te sinno hakkillaaji mabbe ina gonno e gendindi be jaltunondi abe bawno ruttade ton kono e gonga be podanto ko gendi burndi manam gondi dow asamandi ko dum wadi Allah hersani innirede Allah mabbe sabu fewjani be sare ko holare addani Ibrahim anniyade sakkade Isaaga nde Allah jewtidi dum de o daranino ma sakkade bi ko badjo o hay sinno tawi Allah fodanino mo yenyude lenyol makko ko ni Allah winomo
ko e Isaaga yudima yal tata
omo hisino Allah ko jom sembe bawda hay wurtinde maybe ko dum wadi o attirana bi ko ina wayno Isaaga wurtinama ni ko holare addani Isaaga duwanade Yaquba Esau ko faati ko fay arde ko holare addani Yaquba duwanade goto e bibbe Yusufa be fof nde mayata nde ko dum kadi addani mo tuggaade salamburu makko o woni e sujjande Allah ko holare addani Yusufa nde lajal mum timmi haalde ko faati e fergo besgo Israila ene jiwe mum poti wadede ko holare addani jinnaabe Musa suude dum lebbi tati ciagalde jibina ngati be ji ko cugolel jongel kadi be kulani yamirore labde de ko holare addani Musa nde mauni salade wiyede tanum firawul ko lepti dede e yimbe Allah be burannomo nemaade e bakkat saha dabbo o mo hisino ko hoynirede no almasihu oni wappiti galuji misira di ngati o fawno damaawu makko ko jeenari he ko holare addani mo yaltude misira tawe o hulani fitina lamdo ngati o darnu koyde makko e leydi elle o mo yiya mo yiyata ko ko holare addani mo sosde kewdandore e baade jijam e dame galleji mbele barowo ina wasa memde afbe Israila be ko holare addani Israila en be taccude geej bodejo e dow leydi njorndi tawinde misirna be ngeti nyembude be de njoli ko holare addani bale taro yeri ko yande ciagalde tara fodde balde jididi ko holare addani Rahab debbo jeyo tewmum o wasde halko dade e salinobe doftade be sabu o jabburinoma sunnotobe be karan siragal jerani ko modo jokka sabu saha o rokkani mi luggi dinade e Gedeon Baraka Samson Yefte Daouda Samuel kanyumene annababe ben ko holare addindu men folde lambe lamorade pewal e hebde podoje Allah ko kayre addani be mubude gable barode taktake nyippude ojuuji cembulinde e dadde belendi silama ko be lefnobe be joogi sembe ko be jambarebe e hareji be diddi konuji kodi ko holare addani woni e rewbe wurtinanede maybe mum men wodbe leftama ha mayi cali sotede bilina keba gurtugol burgol wodbe kadi njari mette njennor e karwas be jehini habe njari mette gejjelle kaso woni hen barda makkaji woni hen disa mbada gane didi woni hen barda silama abe jahatno bang yo bang abe borni chawdi bey e bali te ko be miskinebe hiibaabe leptabe aduno o handano e ben yimbe dayobe e jerende ngabobe e kaaje sorobe e luroji natobe e gasde ben yimbe fof ko holare mumen addani Allah setanari dumen mojjere dume wade non be kebani ko be podanano ko ngati Allah anni yima ko buri amen te o yida timminde be gaga be gondane amen barahuta en simore sappo e didi enen non tawde gal diddal sedeji fo nana tari en ndoto den kala dongal e bakkat tongiro en no webiri o ndoganiren jande men de munyal tawa nyippuden gite men ko Yesu gadido wadde holare e berde men timminowo nde o sababu nde weltare nde o resanande o muñi fengirde de o yawi gacce mayre te amono jodi nyaamo jappere Allah e der dum battore on munde lundare bakkudunobe be mbele odon basa tampude berde mon jamma onon on ciwata o habde bakkat ha maydon te on jijjiti o do waju mo Allah rokkiri on no babirado e besgo mum ni
bi am woto famdin nehdi jomirado ndi te woto berde ma yammu so o fawima kugal ngati jomirado o nehat kala mo horsini te fiat kala mo nangiri biyum
muñe nehdi ndi ngandon Allah nangiri on ko besgo mum ngati ala fo biddo mo ba mum nehata so ndiwama e nehdi ndi bibbe fof paandi tawata kon gona bibbe lawol kon harmube en baawi jabande babiraabe men aduna nehobe en be ko hadata en burde doftade babiraado jomruhuuji o keben gurdam babiraabe men nehatno en ko e saha dabbo te ko e sagoji mumen Allah non nehata en ko gam nafore men bele eden jeye e senare mum kala needi do adan do nandata ko e sunare wona e weltare kono so boyi ndi yumtanta nehaabe be ko e peewal e dejre tawde ko non woto mbare juude mon ndarne koyde mon perane koye mon laabi portidi mbele ko lajara ko ina sella wasa selde podano de dejde hakkunde mon e yimbe fof njilo don senare sabu gaga senare hay goto jogorani yite jomirado tinno de mbele wota hay goto wasde mojere Allah de e mbele dalol kangol ina wasa fudde wukaye goddi kewdi tinno de mbele wota hay goto e mon wonde o nyido walla jawido gede cienide de no esaw jeydu afagu mum lahal gotal nyamri oni odon gandi cagal dum nde o yidi hebde duaw baba makko de o duunya o yeyi haa woy kono ronku danje no wayliri ko wadno ko onon on badaki wona haire memotonode ruppitonode jeygol de wona nibere kulusnde wona hendu sembulindu on badaki wona olango butgo wona sawta o nannobe on sawta be fof nyaagi woto be tan hen hay kongol ngati be bawana ndedo yamirore
hay shinno ko jawdi mimi hairende yo warde kaaji
ko be njiko hulbinima ha Musa e hore mum wi
bodo mi sinni kulol
kono non badi don ko haire sionde e sare Allah gurdo manam Yerusalem do asaman o e malaikaaji ujunnaaje dentude ene gonde weltare di badi non ko dental afbe be inde mumen binda dow asaman be badi non ko Allah nyaawo yimbe fof o badi non ko ruuhuji feewbe timminaadi di badi non ko Yesu timmindo aadi keso hakkunde yimbe Allah o badi non ko jiijam makko labbino jam ngaddudam kabaru burdo welde e mo jiijam Abel addi o ndeno de duunje Allah kaldo way mono duunnoobe mo nde o rentinta dumene aduna be ndadaani ala ko hal non enen so en duñi dentinoo en dow asamano nden sawta makko yerbinino leydi joni non o fodi dum do
gongul wona lihdi tan yerbinatmi kon lesti e asaman fof
ko wi gongol ko holliri ko taga ko mayri bine majja mbele ko yerbata ko ina heddo ko dum wadi tawde kebeten ko laamu ngu yerbata njaaren hen Allah ndewiren mo no o welira taw koy nundale kulol ngati Allah men o ko jeyngol doytinowol bara huta en simore sappo e tati woto ciere e yidondirde sabu kon bandirabe woto njejjite teddinde hobbe arobe mon ngati woni hen de badi dum njabbima malaikaaji tawi ganda ciftorte sokaabe be ha wayno ko on sokaabe onone koye mon ciftore leptabe be ha wayno ko on leptabe onone koye mon yo yimbe fo teddin dewgal ndaddudi resondirbe wasa tunwude ngati Allah koko nyaawata fijoobe hade dewgal e ciagal dewgal be fof wori yidde kalis ardinon e ngurdam mon kamtino de e ko jogidon ko ngati Allah e hore mum wi
mi falkista ko mamuk mi woppata mamuk
ko dum wadi eden jogi ciusal halde dum do
ko jomirado woni pabotodo mi hulata holi fof ko neddo wawi waddemi
ciftore adibe dawde on kabri on kongol Allah be mbatte hakkillaji mon edo gurnam mabbe yumtido ndoyon holare mabbe de no Yesu Almasih wano hankini ko non way hande te ko non worata ha bada woto jabe laabi kodi di jiita ciirol di nawara on ngati berde men joga sembe e mojere Allah buri da joga sembe e sariyaji toddidi nyamdu rewobe din sariyaji be hay huune ndanyani hen sarwobe tillisa Allah be ndokkaka nyamde e sadak pawido e dosa korde meno ngati tew jawdi ngu horejo yettinobe sadak addata jiijam mum sakko dum der senidu cenidu gam bakkatuji ngu duppoyte ko to ciagal dakato ko dum wadi Yesu ne mayoy ko ciagal wuro gam sendirde yimbe be jiijam mum den non njalten tawoyen moto ciagal dakato ndendene makko gacce de ngati en gala do e aduna sare dumotonde dabbaten ko sare faande arde de den non nangtoden e sakkaade Allah jettode tawa koy makko ndeweden manam kunude men jaaramo irlito inde makko kono woto jejjite wadde ko mujji e wallondirde e koy mon sabu ko din sadakeji beli Allah doftoto de doobe on be keddon les mumen ngati be ngoni koy aynude pitali mon te ko be darotobe e yeso Allah ndokkebe no be badiri dum e weltare tawa wona e umali sabu umali mabbe nafata on toranto de min ngati amin gandi hakkillaji amin en deji tawde woni sago amen ko wadde gede moji e kala saha mbodo nyaago on no feewi yon toranomi bele Allah ina rokkami artude e mon ko buri yaawde Allah jom deejre gurtindo e hakkunde maabe jom men Yesu gayna ko baali mawdo o wurtinir dum jiijam tabitindam aadi ha bada o yo heblu on e kala ko moji ko cokludon bele odon bada sago mum yo wadir e men haajande makko Yesu Almasih mo teddungal wodani ha bada o amini bandirabe mbodo nyaago on yon munyi waajuji ngati ko kalmi e odo bataay ko heewani mbodo andi non bandi men Timote woppitama so yaawi yettade gay mamin garduto mon amin calmina do wabe on be e senibe be fof iwbe Italy be ina calmina on yo mojjere Allah wone mon onon fof.